Yeah, new take. It's another one. Tuko mia wow. Woo. Yeah. Karaka imba tuko wale zaba chara wana. Uwa mayinti uli muna Uganda. Yeah. Yenya figa. Uwa kabi tears. Woo.
My son.
Yekwe wanyo moyo.